nishike mkono, nitembe pamoja nawe. Peke yangu sitaweza, mimi ni kipofu. Naomba nishike mkono, nitembe na wewe. Naomba nishike mkono, nitembe na wewe. Mashimo na mabonde siyaoni, nishike Yesu usiniache. Kimbia chimia nitanguka, aha Yesu nishike mkono. Kimbia chimia nitanguka, aha Yesu nishike mkono. Mashimo na mabonde siyaoni, nishike Yesu usiniache. Kimbia chimia nitanguka, aha Yesu nishike mkono. Kimbia chimia nitanguka, aha Yesu nishike mkono. Mashaka yanatoweka, hata simba angurume, mimi siogopi. Naomba nishike mkono, nitembe na wewe. Naomba nishike mkono, nitembe na wewe. Mashimo na mabonde siyaoni, nishike Yesu usiniache. Kimbia chimia nitanguka, aha Yesu nishike mkono. Kimbia chimia nitanguka, aha Yesu nishike mkono. Mashimo na mabonde siyaoni, nishike Yesu usiniache. Kimbia chimia nitanguka, aha Yesu nishike mkono. Kimbia chimia nitanguka, aha Yesu nishike mkono. Mashimo na mabonde siyaoni, nishike Yesu usiniache. Kimbia chimia nitanguka, aha Yesu nishike mkono. Kimbia chimia nitanguka, aha Yesu nishike mkono. Mashimo na mabonde siyaoni, nishike Yesu usiniache. Kimbia chimia nitanguka, aha Yesu nishike mkono. Kimbia chimia nitanguka, aha Yesu nishike mkono. Mashimo na mabonde siyaoni, nishike Yesu usiniache. Kimbia chimia nitanguka, aha Yesu nishike mkono.